Ngibingelela abalimi, nginamukela esiqephini sethu sesibili sengede yangoMeyi onguNhlaba kulonyaka u-2023. Ikhasi lesithathu kuya kwelesine osihloko sithi ukubambisana komlimi nomeluleki wakwa-SASRI kube nemiphumela emihle. Ibhalwe nguMboniseni Buthelezi, umeluleki wabalimi. Ifundeka kanje. Ukusebenzisana kwameluleki uMboniseni Buthelezi ovela esikhungweni sezocwaningo ngomoba uSASRI nabalimi kuze nezinthelo ezinhle kubalimi baseMpumalanga ikakhulukazi uMnumzane Thobani Lubisi waseMalelane eNgogolo. Lo mlimi ophinde abe ngusihlalo weNgogolo Co-op ungumlimi osebenza ngokuzikhandla nokuzimisela kuleli bhizinisi. UMnumzane Lubisi unepulazi lomoba elingamaheka angamashumi amathathu. Ngonyaka u-2021, ngomandulo kuSeptemba, uMnumzane Lubisi wakuthakasela ukufika komeluleki omusha ovela kwaSASRI owayesezosebenza nabalimi abalima ngokuncane eMalelane naseKomati. UMnumzane Lubisi wahlangana nomeluleki uButhelezi uzobonisana ngemiphumela yokuhlolwa kwemisoco yomhlabathi wamasimu akhe eyayivela kumnyango wakwaSASRI obhekelela ukweluleka ngomanyolo okuwu-FAS. Ngokwezincomo zemiphumela yokuhlolwa komhlabathi evela kwa-FAS, amasimu kaMnumzane Lubisi ayedinga umanyolo wamaqabunga unitrogen, i-urea ewu-46%, engu-160 kg ngeheka. UMnumzane Lubisi ebonisana noMnumzane Buthelezi kanye nososayensi womhlabathi uDr. Thandile Mdlambuzi bahlaziya ukuthi endaweni yaseNgogolo amazinga okushisa aphezulu kakhulu, kuyachelela futhi makushisa umanyolo uhamuka ngokushesha uhambe nomoya, babona kungcono bafake umanyolo obizwa nge-AMS u-21%. Ngaphambi kokufakwa kwamanyolo, uMnumzane Buthelezi wacela kuqale kuvukuzwe umhlabathi ngoba ebona ukuthi umhlabathi usugqingqeke kakhulu ngenxa yemishini ehamba phakathi ensimini uma kulayishwa umoba. Phambilini engakawuhloli umhlabathi, uMnumzane Lubisi ubefaka umanyolo okuyi-515 u-36%, amasaka angamashumi amabili ngeheka. Ngokwezincomo zemiphumela yomhlabathi ezibuya kwa-FAS, bekunconywa ukuthi afake amasaka ayisithupha ngeheka. Kodwa ngenxa yezimo ezithile, ugcine efaka amasaka ayishumi ngeheka. Kuwo wonke lo msebenzi omuhle, akuzange kube lula, bezikhona izingqinamba ahlangabezana nazo, okubala kuzo ukufakwa kwezinjini zokunisela, ukucima kukagesi ngesikhathi sokunisela, kanye namazinga okushisa aphezulu. Kuthe ihlumela selinezinyanga ezine, bathatha amasampula amaqabunga ayohlolwa ukuthi umanyolo ababewufakile usebenzile yini isitshalo. Imiphumela yakhombisa ukuthi siwusebenzise kahle kakhulu isitshalo kangangoba asibange sisaba khona isidingo sokufaka isikhuthazi sangaphezulu kwaze kwafika isikhathi sokuhlahla. Kuthe uma esehlahlile uMnumzane Lubisi babheka imiphumela yesivuno ukuthi ihambe kanjani uma beqhathanisa unyaka u-2020 no-2021 kanye no-2021 no-2022. Ngonyaka u-2022 isivuno sikhule ngamathani angaphezu kwamakhulu amabili epulazini lonkana. Ubushukela bona baba amaphesenti ayi-14.1. Ngokulandela izincomo zamanyolo ezivela kwa-FAS, uMnumzane Lubisi wonge imali ebalelwa ku-142,811 mesiqhathanisa ngokweminyaka emibili. Ukusebenza ngokuzikhandla kukaMnumzane Lubisi kwenze umphathi wabeluleki bakwa-TS Grow uMnumzane Lucky Maseko kanye nosomnotho wakwa-SAGA eMpumalanga uMnumzane Evans Masheko bamusize. Bamsizile uMnumzane Lubisi ukuthi akwazi ukuqasha ipulazi elingamaheka angamashumi amahlanu ukuze aqhubeke akhulise umkhiqizo wakhe. Leli pulazi kumanje selitshalwe umoba amaheka angamashumi amathathu. Enye ingxenye yatshalwa imbewu egunyaziwe axhaswe ngayo abakwa-SAGA njengoxhaso lokulungiselela umthetho wemboni kashukela ka-2021 omayelana nokusebenzisa imbewu ehloliwe yagunyazwa ithimba lezifo nezinambuzane nokulawula kwezinhlobo zomoba. Emahekeni ayishumi nesishiyagalombili utshale ukotini ukuphumuza insimu futhi nawo ukhula kahle kakhulu. Uma abalimi besondela futhi besebenzisana nabeluleki babo, bathola ithuba lokusebenzisa izinsiza abanazo ngendlela, baphinde bakhulise amabhizinisi abo. Kubalulekile ukuthi zonke izinhlaka ezisebenzela abalimi zisebenzisane ngoba ekugcineni sonke sinenhloso eyodwa, okungukuthuthukisa abalimi bethu. Umlimi angakhohlwa ukuzitholela isiqephu esilandelayo esikhuluma ngokubaluleka kokuhlonza umhlabathi. Ngiyabonga.